yande joy no wittodi emin ta cappanɗe tati nani habaruji ɗinni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Ndere ko e kibaruji men ni kenga ñalowma woɓɓe gari dow poporoji jogiɓe malfe ɗum ɗo gaɗi kippitere nder commune Tebaran région Tawa ɓe gaɗi bonondaji kewɗi. Nder région Difa fonditol waɗanama wakkatiji ɗi himɓe reggata eɗe ɓurtoto laawol laamu joɗɗinagol joyi lewru janvier hitane du eɗi e nogay e ɗiɗi ɓiɓɓe wuuro ɓe beltorake e maggol. Yewtere men pindinol min jewtinan ɓi leydi Central Afrique dilluɗo leydi mum wari ɗo nder galluñemeyi ɗum ɗo o jooɗi e suka e makko ɗum ɗo har ko ƴewa torra ka pelle murtiɓe leydi Central Afrique yani e makko tokkomi on nan pirtol haalaji nder kibaruji men. Réseau ji tati ɗi campaniji celali jungo e lokotorore wuuro gon e butigaji kan woni ko bandiji felli ɓe gattani ɗi hiite kenga nder hippitere waɗane nder commune Tebaram région Tawa. Bori Nagari maire mo commune on o wi'i ɓe garana dow popporoji nani fama ka o hokki jaadimin Adama Dawaci e celalol.
Kenga har yande joy lasara mi halana ko bomɓe ɓe enden gari nder wuro mango commune amin o enden dow motoje sappo ɓe gari moto fuu dow mum ɓe ɗiɗo. Réseau ji Airtel move e orange fuu ɓe bonni ɓe ɓuli ɗum loktorore nden enden nder sire nden enden ɓe naati ɓe keli butigaji ɓe adi ceede e are ɗum ummini du hakkilloji himɓe sanne. Hannden kulal no tawa nder ɓerɗe himɓe ngam batel fon wala ɗum du woni saɗornan mawɗan amin. Sogeji ɗin enden gari tayniɓe amma min keɓa habaru keso fuu gina.
Nder andinore de ministre kawjiɗo reedu leydi waɗi jeego lewru janvier hitane du e ɗiɗi e nogay e ɗiɗi o andini hooreɓe wuroji to laawol laamu joɗɗinagol ngam maɓɓugo nokkuje to ceede lildete. Ngol laawol ittama nder wuroji hano wuro gote tera torodi sayi e bancilare nder région Tillabéri. Nde wuroji pamari kankay hano fi o ƴewayɓe nonni kankay hano laawol laamu gun no ɗon nonni amma laawol laamu ko maɓɓol nokkuje to essence sonnete kankay no hen. Hooreɓe wuro Difani adi aadi fondididde hano laabi joɗɗinaɗi ko himɓe regga taburtu nder région on ɗum ɗo joɗɗina kana illa joyi lewru janvier hitane ɗum ɗiɗi e nogay e ɗiɗi nonni ɗum ɗo waɗini har ko ƴewata ni hano fi o dilloamɓe e koyɗe e fa hankasen loreji iɓe bawi yilade illa yande nayi fajiri fa yotto yande sappo jemma nonni ɓiɓɓe wuroɓe mani fi o nonni nani fama ka jaadimin guɗu Abdraman o fantinimin.
Ardiɓe hawsi ɓen laawol fulgol ɓe kooƴi ngam reenude cellal ɓalli nimɓe non ndenne hunde nde ba ko naawi nimɓe ɓe kolla muñal. Ardiɓe hawsu laawol fulgol ɓe kooƴi ganna fakka amin.
De gonga min nani belɗum ko waɗa ɗum ngam ɗum hokkamin laawol gollude no haniri fadde amin hootude wuuro.
Min nani belɗum ngol laawol kooƴagol ngam min keɓan waɗude golleji amin no min jiɗiri e hootirde duukay wuro nde min jiɗi.
Dow inde mi jeeyaɗo e jonde Difa mi nani belɗum ko waɗa ɗum loore hannden ni nafan min sanne misali har ko darte filla adol ñawɓe amin yaarude loktorore ndenno say neɗɗo noddi ambulance o duba noddama wawa warde nder wakkati mo hani on ɗum saabi miɗo welti sanne.
Illa ko hooreɓe burtini andinore maɓɓugo station ji to essence sonnete nder wuroji hano Tillabéri gon ɗum ɗo fi noon ko rafi hano denako waddi ngol laawol joɗɗinagol waddi saɗarma yaago e ndemoɓe nonni. Fatima Hawji hoorejo groupement tawraɗo himɓe rewɓe nogay nonni nder wuro Kutukale commune Karma nani fama ka o hokki jaadimin Hawwa Ousmane.
Avec la fermeture de
ko cuuɗi sonnirde essence o maɓɓa nder région Tillabéri minen ndemoɓe kaliji ɗum waddanimen saɗornan sanne ngam moto pompuji ɗimen poɗira ndiyam men jarnira bawa gollude nde essence wala. Keɓol essence o du wala no hoyana men ngam ba o waddama tawte emo caadi litre essence hemre e lasoy tati e sappo kammen cotta ɗum awitirde amen nde ndiyam wala hana seydi wata miɗo watta daane yaade e gonnati ƴewtino fi fi maɓɓol connirɗe essence ɗe gam minen jon en kaliji ɗi min torrake min gatti jawdi amen gam gollude kaliji ɗi ɗum saabi meɗen giɗi mosola saɗorna amen o heɓo min keɓa komin jarnira
solution à nos jardiniers.
Lokotorode gaya no fuɗɗan tuugal jeetati lewru janvier jaango noon tuugal hisa nyaw kolera der wuroji nayi tawaɗi der département on wuroji ɗin ɗon ɗo wuroji noon hano ko nyawgu memi himɓe wuroji ɗin wakkati dungu horeɓe on kolli ko tuugal ngal kan woni laawol ko hisinta himɓe nyaw kolera noonni docteur Sanusi Adamu hoorejo lokotorode gaya o hokki jaadimin fadel alu fama
de la région de Dosso.
De région Dosso gaya kam sigila yilaru tugangal yewta. Gankam buri nimbe nangube kolera ko duudi der lewru utul. Loktoroje non kerrude kero leydi Nigeria e mayo hautade e leydi Benin. Denne sabe majjum wadi komin sigili yilaru tugangal ko hisenta nimbe nyaw kolera. Wodi du kure didi neddo wadante. Baka be lebbi sappo e go warde leyi wala hen nimbe futugal ngal yewta wodi dungal fuddoita kana jeetati lewru yaade sappo e go'o muɗum loktoroje nayi ɗen ɗum yewta gam kure tufinteɗe ɗen ɗuɗanamin sanne kano loktoroɓe ekkintinama gam majjum ko watta ngal tuugal
nder département tirogéni région agades no ɓura bisaji ujune keme nayi kanƴi goodi rafi durdurɗe saɗarma ɓurɗo hitane wittine salaw tankari rafiu horejo kawjiɗo fi durgol département kirogérine o hokki jadimin ahmed fellam fama
pour ce qui est de la
har ko darata filla durduɗe ɗe enden hande ni der département amin o enden miɗo wawi wi ude ko durduɗe ɗe enden ni bawa jogade dabaji ɗin enden ardiɓe filla yaadu yeeso durgol du no andani ɗum gande en daari eto durduɗe waɗanogo ɗo enden ni der cakantaraji amin ɗe enden eto go enden holli ko département tirozérin huɗo ko daaba ñaama tane hikka de enden ni sembe muɗum soƴƴarake gaɗa hano ko watta tonuji ujunaji capanɗe joyi e tati e ko diki bani komiɗen bowi rafika ƴaran huɗo ko daaba ñaama nder département amin o enden ko hitane hikkade enden ni no hulƴini ɗum wela du amma gomnati e balliroɓe mum no ɗon no durwo no waɗe fuu ko watta mo sola sa ɗornan ɗan enden
heɓa
wuro Belle Yara no woni no siriyo batu kollol indirane kel tamajak noonni ko watte jeetati yaago jeenayi lewru janvier dumo gonɗen nder mum hano jaango noonni jaadimin yiilake nder wuro gon ngam nana ko ɓiɓɓe wuroɓen kalata dow batugu nani ko jaadimin Saydou Abdouwin Ditan waddi
hande Belle Yara worɓe e rewɓe fuu kawri gam batugu enda ibe do du gan jabbade werdo ben
miden chonna pade e danga ko wattete e dande yaade kulle kewde yettore Allah nimbe ne don gara sodude bayle fuddi wadde
se gonga hanne bayle waddi der wuro gon enda nanga illalumo yottade meri on enda fula bitar
bibbe wuro ben fu mburtake e wuwude bangeje den fu no foti jamaare jamaare wurti e jiida am nimɓe no ɗon cigilani wadde e wadde fijo ngo saabu werɓe puɗɗi warde gam feyjo werɓe gonni gari no tefa to jippoto
Boubacar Jingaray Maygani ɓi leydi Niger no gaɗowo silmaji o wurtini silma keso gon o waɗi ɗum hawtade e sukaɓe école noonni sirma non mo o noɓe gaɗi lebbi jeego iɓe siriyo ɗum noonni indirane hano silma indiraɗo le pardon noonni hannden silma o no hollete himɓe gaɗa ñeñal gaɗagal dow kulle ɗiɗi kan silma o haali noonni filla dewgal e pelle murtiɓe dow fi finatawa e yidde nani fama ka o hokki jaadimin talata Abdoubahar
fedde ardiɓe dina alsilama gala waɗi andinore dimma ceere dewle gaɗaɗo hitande hikka o seni en joppi fina tawa e aadaji meɗen to tilayno iri ɗum e bandum hewto nimɓe e jiiɗe am nder silima o no woodi nokku to waddata filla cergal gam nden dewle gatta kenana nder alama fina tawa e aadaji amma du e nder silima o mi waddi filla miccitagol soogeji meɗen may gayurmende leydi ndim silma o ko tuggi dow mo woni filla yidde hakkunde gorko e debbo suka debbo gonɗo no janga e jokkolle kantuɗo jande mum ko laati sakkitande nde naatoye soogeragal.
Nonno yewtere pindinol ni 13 lewru janvier hitaane duuɓe ɗiɗi e nogay e go'o. Pelle felloɓe leydi Centrafrique ɗo ni CPC nder hippitirde ɓe gaɗi wuro Bangui gallure Centrafrique. Dumaya suka debbo mo duuɓi 32 ɓi leydi Centrafrique ɓe jani e makko fi umminɗo hakkillo makko fa o waddi o acci leydi makko e sukaɓe makko o wari ɗo nder leydi Niger ɗo nder galluje mai lewru Septembre hitaane duuɓe ɗiɗi e nogay e go'um. Nani ko o fantini jadimin Ousmane Mamoudou.
Duwima yaɓi leydi Centrafrique noon duuɓi makko duuni fa hannden 32 omo wondi duuɓiɓɓe makko ɗiɗo ɗo enden nder huɓere ñameede enden o ferowi leydi Centrafrique di enden ni lewru Septembre hitaane duuɓi ujunaɗiɗi e las e go'o dalila rafi keƴono hakkillo fukkingo ko tawa toon. Hannden ni omo leydi Niger di enden kettino ceedaku makko.
Lewru janvier hitaane duuɓi ujunaɗiɗi e las e go'o murtuɓe ɓe naati leydi amen e jan he'a. Komi soptiɓe sey mi doggi mi yahi Kamaru. Ton Kamaru mi jooɗi miɗo garbina ngam heɓude ko wurda min e cukaɓe am. Burna amen ton Kamaru hoyanay kam. Nden dilloymi garmi Kano leydi Nigeria, dilloymi Kano garmi maraɗe leydi Niger.
Wakkati garɗa moye jaɓɓima?
Komi wari ɗo enden ñamay mi anna goto, amma mi heɓi mi yiidi e ɓi leydi amen gon, kanko Veronica.
Deynoye burna maɗa hannden ɗo nder huɓere ñamay wontiri, a heɓi gollal ngal gatta?
Miɗo nder teful baawuwa suudu moytano de mi heɓi e mi yiɗi. Min kay mi heɓa ni komi ñaama mi e cukaɓe am. De mi wurtake de mi heɓi lasoy ɗiɗi lasoy tati na de goɗɗo hokki kam ko ñaame kan jaranmi min ñaamoo.
A yehi tefoyde balla to pelle balliroje ummotoɓe leyɗe mumen no jaha leyɗe yaasin tawaɗe ɗo enden leydi Niger na?
Bannan debbo bernuɗo kan on waɗani kam filla pelle ɗe SPM e CRS. Mi yehi CRS ɓe kettinani ke kan ɓe kokki kan ceede taxi e karti. Mi yehi manga ja maɓɓe mi hokka maaro mi hokka ñamri mi waddi weerirde am mi resi meɗen ñaama. Balla ka walli kan sanne min e cukaɓe am.
Hannden ko taweɗa Niger ɗo jooɗotoɗa na aɗa woodi anniya yawtirde nokkugon?
Mi wala anniya jooɗade ɗo Niger. Ñumo an kam woni yahude leyɗe tubakoɓe jooɗowade.
Ɗo min ndernata habaruji min e fulfulde, amma jaɓito ɗon habaruji e hawsankore ko Mamman Ada waddata de ɓurti seɗɗakal gaɗa habaruji ɗin. Jaɓito ɗon Michel Deji no wadda Mbatu jooɗa kaalen.
Hey Isa, a hi'i no raɓu ñaw coronavirus gu wartiri sembe e lawol ɗiɗaɓol gol na? De gonga ñaw gu endan no e hulɗinde mama an gorko.
Alu, miɗo yiɗi famandema min ɗo kay miijo woto ngo ni gondumi e huludo fitagol ñaw ɗiɗa ɓerde ngol. Ɓiɓɓe ñawɓen no keyɗi tinno nden ne ɗum tilsuno mi miijo hulude.
Min kay Isa, ko ɓuri hulɗinde kam kan woni no yimɓe gonno gaɗa nder wakkati raɓu gu hande. Ngam ko wona no haale ɗum endan fuu ngam firtude ko e himɓe waɗay yimɓe ada ñaw guno goɗɗum. Miɗo hi'a yimɓe ɗuɓɓe no ɓurto ɓornaki cummoɗe mumen. Mi anda du fuu nomi waɗa komi walliram.
Alu, hettina mi hokke yamirore nde lectorojo mawɗo hokki kam wakkati no fitagol ñawu ngu. Gonga noon koye ngu hulƴinino e fuɗɗodeno makko. Ko jaali ñaw ngu ni woni ɗowtanade laabi ko hisintanimɓe. Gatta sumrema ko ɓurtoɗa fayde ɓeyto ndenayi koye mum koƴa laabi ko hisinte ɗum. An kay ndena hoorema e mamma jooɗoɗa wuro ndenne neɗɗo rena hoore mum. Woɗi du kondan ɗowtano laabi cingaɗi gam hisinde mimɓe ngu ñawu e kulle ko gomnanti ƴamti.
Mi yetti Isa a barkini. Mi accata du kulal ngal enden jaalomi higinanomi wattude summode mum doma hoore mum ɗum tan heƴi.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.